Askanu Yankoba ñaar sar ñen fuk ak juroom ben Yankoba dem na Misra.
Israël nak dem yobale mbollem lu bok ci mom bamu accé Berseba dafa saraxal Yalla bayam Isaaka. Yalla wax ak Israël fofa ca guddii ci bir gent neko Yankoba Yankoba. Israël neko nam. Yalla neko man may Yalla di sa Yalla bay bul ragala dem Misra ndaxte askan wu reey la fay sosé ci yow. Man ci sama bop may and ak yow Misra te na la worne dina la delosi te Youssoufa mo lay dogali. Ba lolou amé Yankoba joggé Berseba doomu Israël bolé sen bay ak seni dom ak seni soxna yeb len ci watir yi Firawna yonne won ngir yobulen ñinga jital seni jur dal di yobale sen alal jañu amé rew Kanaan. Nonu Yankoba dem Misra and ak njabotam gep yobale domam yu gor ya ak setam yu gor ya ak domam yu jigen ya it ñok setam yu jigen ya ak mbollem ñi askano ca mom